Oluvannyuma lw'abayizi ab'enjawulo era ku masomero ag'enjawulo obutaddayo ku masomero omulusoma luno olw'okubiri ng'omuwendo gwabwe gukyali mutono ddala, abakulembeze okusingira ddala n'abo abavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Bugweri basitukiddemu ng'eyategwa ogw'ekyayi okulagira amasomero gano abaana bano okulagira bazadde b'abaana bano okuzzaayo abaana mangu ku masomero ng'ekiwundu tekinnaba kusamba ddagala. Okusingira ddala abano basazeewo n'okutuuza olukiiko lw'abazadde. Ab'essomero lya Buyanga Primary School gye bakizuulidde nti ddala abaana omuwendo gwabwe gukyali mutono ddala ku masomero, kale nga nabo batuuse n'okwebuuza butya abaana bwe banaasobola okuyita obulungi ng'abasingira ddala obungi bakyali waka. Kaakano bano bategeezezza nti newankubadde nga ekirwadde ekya Ebola nakyo kyennyini kifuukidde ddala nawookera, naye ekyo tekisobola kulemesa bazadde kubuuza baana ku masomero, era n'engambo ezibadde ziyitingana nti amasomero agamu gayinza okuggalwawo abazadde tebateekeddwa kutambulira ku kino. Kino nno kisaliddwawo mu lukiiko luno olw'essomero nti abazadde bazzeeyo abaana baabwe mangu nnyo ku masomero ng'ekiwundu tekinnaba kusamba ddagala. Musasi waffe Ahmed Ngobi bino yabifunye.
Weraza abasomesa baliyo era bali kusomesa aye abaana batono. Kino kiri across the whole district, buli ssomero lyendikuwulizaako abaana batono. Bwe ndoba kubiza abazaire nti muvemu endowooza eyalingawo nti abaana wiiki esooka ey'okubiri bamukulongoosa amasomero. Leero ebitwabivaaku abaana baagana nga buli kintu kitereevu, era tutandikira the first day twatandika okusomesa. So ndikwe ndoba kubiriza nti tuleeta abaana ku masomero. Ensonga eriwo eya Ebola eyo nendoga bitanga nti amasomero gali kuigalwa tintuufu. Ife twali sensitized kubyetteeka okukola okuba ne kantu ziyiza Ebola